difaacdii koowaad ee ku aflaxda xarunta mamacaanka FM Sweet and Keega aan sayti u diirayeen tumon arday oo baradeen sida lan sameeyo wa tortada doolshada buskudka iyo biisaha iyo hanoo kala iyo ona dikadaayeen muddo dhowr bilood ee munaasabada xafladda shahaadada lagu gudoonsiiyay iyo waliba goobro ku hayay aqoonyana baahda walbarashada iyo qaybo shil duug ee bulshada magaalada si ardaydii oo dhir geliyeen onkorenti waliba melisiyo ku hadalay maamulaha xarunta FM Sweet and Keega Fadima Muqtar Adam iyadoona sharaxday ardayda qolan bedeladaasi walyaway iyo baradeen iyo sida xirfado muhiim ah ka yinga
may buu horta iskoolka iskool oo magaalada ku cusub oo hadda la balaaway ardayda antus wala ka bar wala la baradaa geeg ingiriis ma ah Soomaalina ma ah Carabina ma ah waxyaabaha aan baradaa may buu waa iskeeliso iskeelisnaata in guru noo caawiyaan dhinac kastana noo caawiyaan wala dadka baradahay may buu aha sharaxaad iyo cuntooyinka sharaxaad cuntooyinka iyo qaabka lan kariyo iyo meel eray keeg iyo maamacaanada dhamaantii oo
aanu komitee ku qayb galiyalka xafladdu iyo bogaadiyeen xarunta FM Sweet and Keega oo ardayda bartiya maamacaanka oo yahay saarti waliba iyo ka dhiirigeliyeena in iyo ku faa'iideysan walaalii la baraya
er waantii aan hadda haminki macasheeyo intii maqaayid loo furi Fadum Muqtar awladan intaa barti haminki cuntada badan bariiska iyo baastada iyo awlado la amaan burku weenagii maama janan hadda ma aragayeen keeg oo la kusubi galay oo yar oo aan faa'o oo Sweden maahan ah ya bariyal ku amo galay hadon bilood gudanti oo leh eedeedan kama aan naqaan Fadum Muqtar er waantii dadko in kooyeen i dadki idroogi family dhon afarhab wuligay baan aragnaa hatta aan jazeera walaa kaami bitsa kaami laakiin wad al-umra yataamal maan faadum muqtar marlamaad marsadaad mar boqolaad kama aan naqaan
marlamaad runtimeen mahadnagaane en maamulka school kan fm sweets runti gabareed qaliin ew may weeli hal abuura suubidi tanuna aragahayno geek marqaatana ku eena en farxad yaniin eta hadiyuna baahdo wal barashada waan hadhowayna ka faraxsanna insha Allah ta'ala warkineena badiyo diidana en may oo anoo ka hadalo magaca guud ahaan baahda walbarashada insha Allah ta'ala may garab surumo doogne gabadhan qaaliga halawurka suubidi ee una aragayna miroshe insha Allah ta'ala may leena ka garab surumna dhin walba hadii Ilaahay yara mayna rajayna fil mustaqbal al qareeb xafladan ardaydan kooban lan qowdahay in inagada doonta xaflad dhameystiran insha Allah ta'ala dad shana aad aan badinyan rajayna
aanu kumid ee ardayda geey ku qalin jibiyaasi iskuulka sahiyadiyoona way ku hadalayna dareenka kiisho
magay way leereen Muqtar Isxaaq waliba kumid aha ardayda geey ku qalin jibiyaayta xaflada qalin jibinta FMS Sweet and Cakes ee aan ka farxsanaa maba xirfad oo aan xaflad keenay suugaaye ee aan ka farxsanaan aan ku qalin jibiye waxyaabo badan baraday oo ku anan ka saan oo jahil ku hay inna rajeeyay in aan barada way ba kumid aha tortooyinka baasbuusada sida oo way ba kumid aha burkuska rooti qarfo wax walbadan
geek saad aragay tabin ba qalin jibiye meel ka badaw maamaan nida raais macallimad mebani indikaasi dumare nida raais macallimad tanisa idan kuma hadalyaan geeka farxadaan ma ka koro ma sad aragay hadaba qof kalmo ku baahan in ma antuna sameen hadalaha oo nafrud dikadaan inta qof kalmo ku baahan in antun toorti war hanin sameer gaantana fadhayti maya 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 iskuul kumal badan ku faa'iidimaha aan dhana furade